sawirkii 13. Sawirkan isin way ka aragaasaan lankal araw Daniel iyo saddexdi saahib ee Yuhuuda ahay. Saddexdood yaa way ankooyeen boqortooyadii la araw Babylon. Boqorkii Babylon muddi kabsadi yaa way ka ari ani way inka weeraasaan dadka oo dhan inii hortay safadaan. Maddii safadeen yaa way yiri ani i aabuda. Laakiin lankii Daniel diidi inii usi aabudo untadiisna aamo. May weeli dhaganka Yuhuuda saas ma ahayne. Saas dartiyeed yaa boqorkii way ka amri in dadkun habsi la geliyo oo meel la kihiro. Maddii meel la kihiri yaa way weeli in mardanbab aan la soo daynin ilaa meeshii Babylon mahee.